Zibunuzioji Party 6.
Lino ndakabona mwana mbelele kana matula jika jomwe jazezio zili jiloba. Mponya jomwe jazilengezia jaga pozomoka ajipati didimbuli kuzuma kwa mvula jati.
Mvula
ndakalanga paunda kabona biza lituba nkabela oyo waka tantide ali ndiyo waka jisibuta. Elio waka pegwa musini wabwami. Mpao waka inka mbuli muzundi kuti akazunde bami. Mwana mbelele na agamana kumatula jiga jabiri. Ndaka mfuwa jirenge jabiri gajiti.
Wola.
Ponya waka zwa biza limbi. Eli yaka ligusalala. Oyo waka tantide ali ndiyo waka pegwa nguzuzi ya kubusia nkondo ansano. Kuti bantu bajane muri jabo beni wakapegwa apanga pati lino mwana mbelele naga matula ijigaja tatu ndakamva chirenge ya tatu jakati
bola
ponya kwakazwa biza limbi yalori yakali kusiya oyo wakatantide ali ndiyo wakali jisi jipimyo mujanza lyakwe ponya ndakamva chakali kuli mvwisya anga ndijwi lizwida akati kazirenge zione yakati
lufu lulomwe lwakulotwe lulwalwa di lyansiliva lyomwe fulu ziotatwe ziyamayila zilawulwa mbubonya pele mutanyonyoni mafuta awayini
lino naga matula jiga jane ndakamva jwi lyachilenge jane yakati pao ndakalanga ndakaona biza litubuluka oyo waka tantide ali ndiyo zina lyakwe wakali lufu nkabela chikalilo cha bafu jakali mutobede munsi aba bakapegwa nguzu zya kujaya jibela jane janyika windi la mukuleta nkondo nzala malwazi alimwi abanyama babutambo lino mwana mbelele naga matula jigaja sanu ndakabona kunsi ajipayiro nyuya ya babo baka jaigwa agambo gakukambauka majwi aleza alimwi agambo kabumboni obo mubakali kupa baka pozomoka bakati
omwami singuzu zionse osalala osinizizie ino ndiliri noti kabeteke akusubula bantu bali ansi abo bakati jaya
ponya omwe omwe wabo wakapegwa jansi lituba akwambirwa kuti balindile akulyogezya gaindika nini mane kusikila babele sinyina babu nyina abalo bajaigwe mbuli mbuba kajaigwa balo lino naga matula jigaja jisambomwe ndakalanga elyo nyika yakazungana kapati izuba lyakabaya yaba mbuli jisani jisiyambi. Mwezi wakasalala pyu mbuli bulowa. Nyenyezi ziyakawida ansi mbuli nkuyu zitanabizwa. Mbozi mbulu mugila ansi jindiguo nolipubula. Julu lyakagwisigwa mbuli kansemeka vungwa. Elyo malundu ansumbu zionse ziyakagwisigwa awo mpozi yakabede. Mponya awo bami bansi bendelezi. Bapati balumamba bonse bafubi. Basinguzu abantu buyo bazige na baziyale bakayuba mumpangala alimwe amumyala ya mumalundu bakambira malundu amyala kuti
amutuwide mutufise kuzwa kuri yoyo ukede ajuno jabwami akutuvuna ikuzwa kubugali bwamwana mberere kambo buzuba bwabugali iwabo bwasiga inongu ni ugonja kubuyumina.